melengani male tonga balanda spale eating lali bing ping spale ngifuna namu kuyimela spale ngengwazi bawo mahlalela spale chale sakubukela spale kodwa nami ngiyabhikelela spale danga zam zang phelezela spale tayiphutumen sokondla spale chale twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 twabavumile bavumile 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 bavumile
bavumile
bavumile
bavumile bavumile bavumile bavumile unimale pepa ngepakeje ngobe yabisiya phela nemileage bona bebesenzela ngemileage ungeke phela sibayeka bobrampethu sizasobafunda ngipalishi abathe basutha boswayini sibe sincikela ngewayini bathithi abavumile bamali bavumile banasabamela ngetalente abathe basutha boswayini sibe sincikela ngewayini ngobe yabisiya phela nemileage bona bebesenzela ngemileage ngeke sibayeka bobrampethu bezenzela ngemali tinithi tabavumile ma bavumile tabavumile ma nebavumile tabavumile bavumile tabavumile bavumile tabavumile ma nebavumile tabavumile ma nebavumile